Hashize iminsi humvikana ubwiyongere bw'abanduye COVID-19 mu buryo butari bumenyerewe. Ibisobanuro Minisiteri y'Ubuzima imaze iminsi itanga yumvikanisha ko ubwo bwiyongere bwaturutse mu bafungiwe muri za kasho za polisi ndetse n'abahurizwa muri za transit center. Ijwi rya Amerika ryagerageje gukurikirana iki kibazo mu mpera z'icyumweru gishize, maze umwe mu bakozi bakira abashyirwa mu bigo ngororamuco adusaba ko twazavugisha Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu nk'urwego rubakuriye. Kuri uyu wa mbere nibwo umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho myiza y'abaturage yemerewe ijwi rya Amerika ko iki kibazo bakizi, bakaba barafashe umwanzuro wo kutazongera gufungira abafatiwe mu buzererezi mu bigo bisanzwe bibakira mu rwego rwo kubarinda ikwirakwizwa rya COVID-19. Umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri ni Madamu Nyirarukundo Ignaciene.
Ariko abari kuboneka turabashyira mu mashuri, hari uburyo bwo kwifashisha amashuri muri iki gihe, kuko amashuri ntabwo ari kwiga uyu munsi, ntabwo wavanga nyine abazima n'abafite ikibazo ngo babanze uvura abo ngabo, ucunga na ba bandi bari kumwe nabo kugira ngo batagira ikiba, ariko abandi bo ntabwo bashobora kuza ngo binjiremo bajye muri ya senta nka Gikondo ubu ngubu ntabwo ushobora kwinjiramo. Nyine icyo gihe kitararangira cyo kuvura bagaragayeho ikibazo nka Gikondo yo ni transit n'umundi ntibo bagomba kuhamara igihe, ariko nka Nyamagabe ho abari bahageze barahari, abavurwa bari kuvurwa, abandi nabo bari bafashe ibizamini ngo barebe ko ikibazo kitageze kuri bose, ntari ku ntabinjiramo nyine.
Uyu muyobozi yumvikanisha ko abafatwa ubu bajyanwa mu mashuri bamara kubapima, abasanga mu burwayi bakabanza kubavura, abadafite ikibazo bamwe bakabasubiza mu miryango yabo, inzererezi bakazijyana mu bigo ngororamuco. Iki kibazo cyari kimaze iminsi kiganirwa n'abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bibaza icyo abashinzwe ibi bigo bakora ngo bakingire iki cyorezo abo bakira. Abandi bagaragaza ko habayeho uburangare bw'abayobora ibi bigo. Bwana Sinabubarira Gilles Defense ni umunyamakuru akaba umwe mu bakomeje gukurikirana iki kibazo, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Corona virus muri iyi minsi nibwo turi kubona imibare myinshi izamuka. Reba umunsi twabonye abantu 200, hari harimo abantu barenga 70 ba Kibungo muri kasho za polisi ndetse no muri ibi bigo. Nkabifata nk'uburangare bukabije. Impamvu byitwa uburangare bukabije ni uko abantu bagombaga kurushaka uburyo bagura ibindi bigo, bakamenya ko basanzwe mu bigo bagoma muri ibyo bigo nta n'umwe winjiyemo. Icya kabiri, bagombaga kuba barashatse icyo nakwita igisa n'akato, ikigo banza ukanyuramo bakagupima inshuro zose zigenwa, babona none icyo gihe bizeye neza 100%, bakabona ko kujyana mu bandi. Niba rero muri iyi minsi imari iri kuzamuka, ikibazo kirahari ku rwego rw'ubuyobozi bw'abashinzwe ibyo bigo, bw'abashinzwe abantu bafungirwa muri kasho za polisi. Bivuga iki? Ni ukuvuga ngo mbona igikwire ni uko abantu bakwiye kubibazwa.
Leta isobanura ko yari isanzwe ifite ingamba zo kurinda abafungiwe muri izi za transit center icyorezo cya virusi ya corona, ariko ubu yongereye ingamba nyuma yo gusanga hari ibitaratunganijwe.
Ingamba zari zisanzwe ubundi byarakorwaga, ariko ikiri bwiyongereho ni ugukaza kugira ngo koko wa wundi umwe ubonetse nabo byumvikane ko haramutse hari ujemo, niyo yaba ari umwe, niyo yaba ari umukozi, hari ubwo mbere twitaga nyine kubakwinjiramo gutyo gusa, abakozi tukumva ko basohoka biprotectinze, nabyo twarabirebaga. Ariko ubu ngubu ubwo kesi ntutaribwa ntarinda, iyo kesi igaragaye nk'uko niho utangira kwibaza ngo ariko ngo banza n'abakozi nabo discipline twari twabashyizeho ngo bajye mu rugo birinde. Icyo gihe hari nka Gikondo yo kuko ni mu mujyi, icyo gihe batahaga iwabo. Ariko ikitugaragariye ni uko ubu nyine ingamba yiyongereyeho, ni uko bagomba gukora bari ahantu hamwe, bataha hafi cyangwa bagashakirwa aho baba hafi aho ngaho cyane.
Nyuma y'imibare y'abagiye bandura muri za kasho no mu bigo ngororamuco, hari bamwe bagenda batanga ibitekerezo bumvikanisha ko Leta yabihagaritse gufungira inzererezi muri ibi bigo cyangwa se no mu makasho ya polisi bakagabanya bajyamo. Umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu asobanura ko Leta itareka abangiriza ituze ry'abandi ngo bidegembye, ahubwo ishyiraho izindi ngamba zo gukumira ko bakwandura iki cyorezo.
Ubu noneho turi mu gihe nyine kidasanzwe, ntabwo wabareka. Buriya muri sosiyete hari abantu bubahiriza amabwiriza bakabyumva vuba bakabijyamo, hari abatete ibirenge akavuga ati ariko ni bya bindi by'aba abandi ubwo barabizanye, hakaba n'abatabyubahiriza ditu. uko wanamufata neje akagaruka neje ubundi rwose akumva ko ibyo kubahiriza gahunda kutanywa inzoga ubundi nta nabakwiye kuba bakabaye baboneka muri iyi minsi ukuntu umuntu anywa akageraho yahinduka inzererezi muri ibi bihe turimo ubundi nta nubwo bisanzwe niyo mpamvu byasaga nkaho abantu bo ku bwinshi tutari tunabyiteguye iyo kubareka byo ntabwo ari byo uko umuntu yahungabanya ordre noneho no mu bihe bisanzwe ubundi ntibyemewe ariko noneho mu bihe bidasanzwe bishobora no kurura indwara ibyo ntibyemewe kurushaho
kugeza imibare iheruka yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 178 ari bo bamaze kwandura iki cyorezo 710 bakaba bamaze kugikira no 664 bakaba bakirwaye abitabye Imana batangazwa kugeza ubu ni abantu 4 Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.